pass out. Mr. Seed again.
Nifumilie mama, tarudi home. Mwenzako nazisaka, tu
enjoy. You are the only one, the only one for me.
Alex is on the beat.
Umejaliwa roho ya upole. Oh mama, nacho kwamba mi uniridhie. Oh mama, japo maisha sege nemnege, twangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole, we gandama.
Basi chonde chonde aishore, hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke, na tukidondoka mola tuokote. Uniombe, uniombe, nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama, amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe, wangu toka zama wake.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama,
bajia utafurahia. Najua umenimisi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama, usishike tama.
Awala waridi, dawa ya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Usiondoke hata ikibidi, wendo tunda mindo sidi. Mina kupenda sana, tusiachane mana.
Nifumilie mama, tarudi home. Mwenzako nazisaka, tunjoy.
You are the only one,
the only one for me.
Oh mama,
oh, 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 oh,
oh mama,
oh,
oh, oh.